Singakhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje senzele umkhuleko.
Eternal God, it is again our
kunukulo phakade kuyinhlanhla yethu futhi ukukhothama ebukhoneni bakho ukucela umusa wakho futhi. Sazi lokho ukuthi awuzukusenqaba ngenxa yokuthi kushiwo futhi kwabekwa emibhalweni, celani ubaba noma yini egameni lami niyakuphiwa khona. Ngakho siyazi ukuthi uzosizwa njengoba siza egameni lakhe elenele konke. Futhi sikhulekile ukuthi uzosivakashela kulobu busuku ngendlela ekhetheke kakhulu ngokuthulula ubukhona bakho kuzo zonke izinhliziyo. Ulahle isoni ukuba usenze sibe namahloni nokusiletha ekuphendukeni nokukhuthaza indoda ehambayo ukuphulukisa abagulayo nabahluphekile. Futhi thola inkazimulo egameni lakho ngokuba sikucela egameni likaJesu indodana yakho. Amen. Ningahlala phansi. Namuhla kuseni ekudleni kwasekuseni kwabefundisi bengibuza umbuzo kubefundisi obemelele ngqungquthela. Ngifanele ngiyeke ukushumayela futhi ngikhulekela abagulayo obusuku obubili obulandelayo na, futhi kwavotelwa ngazwilinye ukuthi ngifanele ngikhulekela abagulayo. Ngihlala ngenza njalo ngangingesiye umshumayeli kwasekuqaleni, ngakho sengiyakwazi manje impela. Kodwa kuyinhlanhla ukuzisebenza mina uqobo ngaphansi kocobo lobuNkulunkulu lwamandla amakhulu kaNkulunkulu. Kunoma yiphi inkonzo ayongikhethela kuba ngikhonze kuyo, ngikhonza nje ngakho konke engingakwenza, ngakho konke nginakho ukukhonza ngakho. Futhi ngiyethemba ukuthi ngolunye usuku lapho konke sekuphelile kuzothi kwenziwe kahle. Ngalokho kuncane engangifanele ngikwenze, ngakho ngenza konke okusemandleni ebengingakwenza ngalokho engangifanele ngikwenze ngakho. Ngakho ngiyethemba ukuthi uzoqonda futhi athi wenze kahle, yilokho isifiso sami esiyikho. Futhi manje kulobu busuku ngokuthi nje sesile yithi kancane umfowethu Joseph, ubengitshela ukuthi bebenokulibala kancane enkonzweni, futhi bengimi ezitebhisini ngikhuleka emizuzwaneni embalwa edlule, futhi ngahlangana nabanye babangane bami abalungileyo umfowethu Hall emhlanganweni lapha ovele zansi ngaseChattanooga, nabaningi babanye abefundisi, futhi ngibaxhawula futhi ngikhulume nabo. Ngikuzwile ucula lawo maculo amadala evangeli, futhi kwenza ukuthize nje kuwe lapho uzwa lawo amnandi amaculo ayifeshile endala. Futhi manje kulobu busuku mina ngaphambi nje kokuba ngihambe ngikhulekela abagulayo, kufanele ukuqala ngininike izendlalelo zokuguqula indlela yenu yokucabanga nesukohlobweni lwenkonzo yokuvangela. Kuya ohlobweni oluhlukile lobuvangeli, lokho ngokuphulukiswa kwabagulayo. Futhi ngifuna ukuqhubekela erekhodini ukusho lokhu ukuthi ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu kukhulunywe ngobuluhlaza kakhulu izikhathi eziningi. Nembangela yalokho yingoba kuphathwe ngezindlela eziningi kakhulu ezehlukene, kodwa ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu kuyingxenye yevangeli ngoba kwafakwa ekubuyisaneni. Uma ukubuyisana okudala kwakunokuphulukisa ngokukaNkulunkulu kukho, impela ukubuyisana okungcono bekuyobanda kanya ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu. IBhayibheli lathi yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu nangemivimbo yayo siphulukisiwe thina. Manje angikholwa ukuthi lokhu ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu kusho ukuthi umuntu oyedwa unamandla okuphulukisa omunye. Manje ngifuna nizame ukulalelisisa. Ngiyazi kuya shisa, kodwa ake sizame ukukubekezelela imizuzwana embalwa nje ukuze sizothola umlayezo. Futhi uma singazi ukuthi sisondela kanjani kule ndaba, khona ke besiyoba ngcono kakhulu ukuthi siyishiye kanjalo nje, ngokuba ungazami neze ukwenza noma yini wafu uma nje uthole ingxenye yakho yenziwe. Kodwa yenza lokho okwenzayo kahle, kwenzisise futhi ngokuphelele. ngokuba uma ungazi ukuthi usondelela ini kuKristu nokuthi usondela kanjani kuye, khona-ke uzokugeja. Manje ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu kulutho ukuthi noma ubani angakwenza. Ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu kuyisenzo sokukholwa emsebenzini osuqediwe uKristu awuqeda eCalvary. Akukho muntu onamandla okuphulukisa, akusikho ngisho nokuthi uJesu wayenamandla okuphulukisa. Sonke siyakwazi lokho. Wathi, akumina owenza imisebenzi, ngubaba wami ohlala kimi wenza imisebenzi. Ngakho uma indodana kaNkulunkulu yayingenawo amandla okuphulukisa, kungenandlela noma kuyoqobo lwayo, indoda ingenze lutho ngokwayo, washo. Futhi uma engathathanga udumo ngokuphulukisa abagulayo, khona-ke ufanele kangakanani-ke noma yimuphi umuntu walolu suku noma yiluphi olunye usuku azithibe ekuhlonishweni abantu bethi uphulukisa abagulayo na, kuyisipho sisoqobo. Uma bengingakuphulukisa, bengingakusindisa, ngoba kusekubuyisaneni okufanayo ukuthi umsebenzi osuqediwe waqedwa eCalvary iNkosi yethu ebusisiweyo. Futhi ngokukholwa kwakho siqo emsebenzini osuqediwe kaKristu eCalvary oletha kokubili insindiso nokuphulukiswa. Ngingahle ngithi phakathi lapha bangaka abantu abaphulukisiwe iminyaka emihlanu na, izandla eziningana beziyophakama. Bangaka yophulukisiwe noma osindisiwe iminyaka engamashumi amabili nehlanu na, izandla eziningi beziyophakama. Bangaki osesindiswe unyaka na, izandla beziyophakama. Manje ngenye indlela lokho bekuqinisile, futhi ngenye indlela bekuyiphutha. Awuphulukiswanga eminyakeni ngamashumi amabili nanhlanu unyaka owodwa wedlule, kodwa waphulukiswa futhi wasindiswa eminyakeni engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye edlule. Ngenkathi uJesu efa eCalvary, wawuqeda umbuzo wesono nombuzo wokugula. Ngokuba lapho yalinyazwa khona ngenxa yeziphambeko zethu, ngemivimbo yayo siphulukisiwe thina. Le nto ephelele yaqedwa ngaleso sikhathi. Futhi khona-ke wena ukukholwa kwakho siqu kulowo msebenzi osuqediwe kudansa inkokhelo kulokho akwenzela khona eCalvary. Ngakho wasindiswa iminyakeni eyizinkulungwane ezimbili eyedlule, kodwa wemukele insindiso yakho iminyakeni engamashumi amabili nanhlanu eyedlule, ihora elidlule, iminyaka emihlanu edlule. Waphulukiswa iminyakeni eyizinkulungwane ezimbili eyedlula, ungakwemukela khona manje. Ngakho inkonzo yami ayikaze isebenze kakhulu e-United States ngenxa yokuthi abantu uqeqeshwe ngelidala isiko lamaJuda lokubeka izandla phezu kwabagulayo. Okungakaze kube khona kwabezizwe nabantu baseMelika bafundiswa lokho, beka izandla phezu kwabagulayo. Ngenkathi indodakazi kaJayiru isifile, uJayiru wathi kuJesu, yena engumJuda, woza ubeke isandla sakho phezu kwendodakazi yami futhi izophila. Kodwa ngenkathi indodana yabezizwe yayigula, wathi, angifanele ukuba ungene phansi kophahla lwami, khuluma izwi nje nenceku yami njalo izophila. UJesu waphendukela kumaJuda wayesethi, angikutholi ukukholwa kunjalo kwa-Israyeli. Yabo, indlela yabezizwe ingukwemukela izwi lakhe, futhi leli yizwi likaNkulunkulu. Futhi ngikholwa ukuthi konke nokuncinyane kwaleli kuyizwi likaNkulunkulu. Futhi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu angenza izinto angazibhalanga ezweni, kodwa ngiyathanda kunenqaba phakathi lapho ukuba mina ngibhekane nakho, lokho nje akwethembisa. Manje angifuni lutho olungaphansi noma yini enye engaphezulu, kodwa ngifuna zonke izithembiso zakhe, ngoba wafa ukuze ngibe nazo. Ngakho ukuphulukisa kungesinye sezithembiso zakhe. Etestamenteni elidala abaningi benu zifundiswa lapha, niyazi ukuthi babe nendlela yokuthola ukuthi ngabe umprofethi wakhuluma iqiniso noma cha, noma umphuphi, noma ngabe iphupho lakhe lalingelikaNkulunkulu noma cha. Bamyisa ethempelini futhi ngaphambi kweyurimi nethumimi, okwakuyisihlangu sesifuba u-Aaron ayesifaka namatshe ayishumi nambili kuso. Kwase kuthi-ke ngenkathi umprofethi eprofetha, akunandaba ukuthi kwakubonakala kuyikho ngempela kanjani uma lokho lakho kukhanya okungaphezulu kwemvelo okungazange kubaneke isibumbatha sawo wonke amatshe ndawonye ebanika ukukhanya khona komprofethi waye nephutha kungakhathaleki ukuthi ngokubukeka kukuhle kanjani kwakungalungile nomphuphi waye nephutha futhi uma nakuba kwakungabonakali sengathi kwakulungile kumphristi futhi nokho uNkulunkulu wakuqinisekisa ngokungaphezu kwemvelo kubanika kulezi zinkanyiso kwemukelwa njengokuvela kuNkulunkulu noma yimuphi wenu zifundiswa niyakwazi lokho awu khona-ke ethestamenteni elidala nalobo bupristi baphela leyo yurimi nethumimi yaphela ngalobo bupristi kodwa uNkulunkulu unenye yurimi nethumimi yalobo bupristi naleyo yibhayibheli lakhe futhi uma umshumayeli eshumayela umprofethi eprofetha umphuphi uhumusha iphupho noma yini ephambene nezwi likaNkulunkulu ayilungile kodwa uma isezwini iqinisile oyosusa noma yini encwadini noma enezele noma yini encwadini ngakho-ke angifuni okunye kunoma lifundisa kodwa ngifuna konke lokho elikufundisayo ngakho ileyo ndlela ukuphulukisa ngokukankulunkulu okuyiyo kusekelwe hhayi phezu kwamadlingozi athize hhayi phezu kokuqhaqhazela noma into ethize yalolo hlobo hhayi phezu kwanoma yini kodwa wemukele lokho uNkulunkulu akwethembise khona noJesu wafa ukuze ube nakho akekho ongashumayela ngokufanele nangokucacile ivangeli ngaphandle kokushumayela ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu ngeke nje ukwenze ngokuba ukugula kuyingxenye engehlukaniseki yesono futhi ungeke wabhekana nokugula ngaphandle kokubhekana nesono ngoba ukugula kwafika njengengxenye engehlukaniseki yesono ngaphambi kokuba sibe nanoma yikuphi ukugula sasingenasono kodwa lapho sithole isono ukugula kwasilandela ufanele ubhekane nakho kokubili ndawonye mangikusho kanje uma isilwane esikhulu besinesidladla sasohlangothini lwami futhi besidabula izimbambo zami isilwane sonke besingangikhathazi kodwa bekuyisidladla saso nje futhi besidabula izimbambo zami manje angidingi ukuthola ummese ukuba nginqume isidladla saso ngisishaya nje ekhanda lokho kubulala zonke isilwane awu ileyo ndlela ngesono lapho ubulala isono ubulala yonke ingxenye engahlukaniseke esilandelayo ngakho kungahle kungabi ukuthi wonile kodwa ubuthakathaka babazali bakho nabazali bomzali wakho isono siwufuzo ngiqonde ukuthi ukugula kuwufuzo ezimweni eziningi futhi wena isizukulwane ngasinye siya ngokuba buthakathaka futhi sihlakaniphe kakhulu njengoba kusho umbhalo futhi ngakho-ke ufanele ubhekane nokugula nesono ezisekelweni ezifanayo zokubuyisana manje abantu abaningi uyigxekile imihlangano yami ngoba angikhulekeli abaningi kakhulu angibeki izandla phezu kwabo noma into ethize ephathekayo akunasidingo ukuthi ngibeka izandla zami phezu kwanoma ubani noma akunasidingo ukuthi ubeka izandla zakho phezu kwami okudingekayo ngukuthi ubeka izandla zakho kuye nguye okwami ngingumfo wenu uyinkosi yenu ngakho beka izandla kuye ngokwenza lokhu bamba izwi lakhe bese uthi nkosi ngiyalikholwa manje izikhathi eziningi ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu kucishe kufane kuba yinto yomqondo wokuhlakanipha wokuphulukisa ngokukaNkulunkulu awusoze nhlobo waphulukisa ngomqondo wokuhlakanipha wokuphulukisa ngokukaNkulunkulu ungahle usetshenzwe ngemizwa njenge-Christian science kodwa akusiwo umcabango ngumuntu ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu yinto efanele ifike ngesambulo sokufa kukaJesu Kristu eCalvary nangemivimbo yakhe waphulukiswa uNkulunkulu uyakwembula kuwe enhliziyweni yakho hhayi ikhanda lakho inhliziyo yakho futhi khona ke akukho lutho olungake lukwehlukanise nalokho ukukhombisa ukuthi kungukuhlakanipha abantu bazodlula emgqeni owodwa womkhuleko umvangeli olandelayo ungena edolobheni bayodlula kulowo muqa womkhuleko kufana nokuzama ukuthinta izixobo eziqoshwe umfanekiso esiwuphawu lwesizwe lokho akukuphulukisi yima uthule ubheke phezulu ulalele izwi futhi uthi nkulunkulu kwenzelwa mina yileyo ndlela yokukuthola ngakho manje inkonzo yami manje mhlawumbe kunabaningi phakathi lapha ongakaze abe kwenye yezinkonzo zethu zokuphulukisa inkonzo yami ayisikho ukuthinta abantu kodwa ukuthola abantu ukuba baqonde ukuthi uJesu Kristu usezindaweni zonke ukuthi ulapha manje yena impela lowo onikeza isithembiso ukhona manje futhi uma lowo ophilayo emva kweminyaka engamakhulu ayishumi lesishiyagalolunye ukhona manje uyazi ngempela ukuthi ligcinwa kanjani izwi lakhe futhi uzoligcina izwi lakhe uma uzolikholwa manje sizosondela endabeni imizuzwana embalwa nje ngendlela enemikhuba emincane ukuzama ukunikhombisa ukuthi izinto esizifundisayo akusikho ukwakheka kwenganekwane noma into ethize eyimfihlakalo yinto ethize uNkulunkulu ayethembisa eBhayibhelini manje asifunde okunye kwezwi lakhe futhi njengomlayezo wokuvula kubantu ngifuna ukufunda uJohane Ngwele weshumi nambili amashumi amabili nakumaBheru eshumi nantathu isishiya kalombili futhi nansi indlela okufundeka ngayo kwakukhona amaGreki athile phakathi kwababenyukele ukuba bakhuleke emkhosini lawo-ke aya kuFiliphu waseBhetsayida laseGalile acela kuye athi Nkosi sithanda ukubona uJesu nakumaHebheru eshumi nantathu isishiyagalolunye kulotshiwe uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade manje bengingathanda kubuza lo mbuzo futhi ngizoba kafushane nje ngangokunokwenzeka umkami ungitshelile izolo ebusuku ukuthi bekukhona ukuwawazi okukhulu waze wangakwazi ukukuzwa ngazi nje uma ningezwa emuva ngemuva kahle impela kanje uma ningakwazi phakamisani izandla zenu phezulu kovulandaba sesitezi phakamisani izandla zenu uma nizwa lokho kuhle kulungile manje uNkulunkulu sisize ukuba sisandele kulokhu ngokusile ngenhlonipho yokuzithoba nangokumbhalo manje umbhalo uthi uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade manje uJesu wathi imibhalo ingephulwe niyakukholwa lokho ukuthi kuyiqiniso na uma kuyiqiniso khona-ke uzofanele abe nguye izolo namuhla naphakade nalamaGreki abuza umbuzo ngenkathi ekhuphukela emkhosini athi kuFiliphu umshumayeli mnumzane sithanda kubona uJesu hhayi ukubona imisebenzi yakhe hhayi ukubona amandla akhe okuphulukisa sifuna nje ukubona uJesu futhi ngicabanga ukuthi lokho bekuyozwakalisa kahle umuzwa wawo wonke umuntu lapha kulobu busuku sithanda ukubona uJesu futhi uma iBhayibheli lasho ukuthi bona lawo maGreki athola isifiso sawo ngoba ayiswa kuye futhi yambona khona-ke uma enguye nezifiso zethu ziyafana njengoba zazinjalo ezawo pho kungani singakwazi ukubona uJesu na manje lokho kuzwakala njengobuhlanya kodwa ngicaphuna kuphela ukushiwo yizwi futhi uma uNkulunkulu engaligcini izwi lakhe khona-ke akusilo izwi likaNkulunkulu manje awufanele uthathe iBhayibheli kalula futhi uthi liyincwadi yomlando futhi izikhathi zezimangaliso sezedlule kusiza ngani kuzama ukufudumeza umuntu ngomlilo ophendiwe na uma umuntu ebulawa amakhaza futhi umnike umlilo ophendiwe ukuba afudumale ngawo angeke afuthi unyezwe ngomlilo ophendiwe ufanele abe nomlilo ukuba afudumale ngawo usiza ngani uNkulunkulu womlando uma engesuye uNkulunkulu ofanayo namhlanje na usiza ngani uNkulunkulu kaMose uma engesuye ofanayo namhlanje na usiza ngani uNkulunkulu owahamba eGalile futhi waphulukisa abagulayo futhi wenze izimangaliso ezinkulu uma engesuye uNkulunkulu ofanayo namhlanje na usiza ngani uNkulunkulu wePentecost uma engesuye uNkulunkulu ofanayo namhlanje na bekuyosiza ngani ukondla izinyoni zakho umzilili uvitamin A no B ukwenza amahla amaphika aqinile futhi ungawuvumeli neze undize na nebo ufanele abe nguNkulunkulu wenkathi yamanje uma enguNkulunkulu wonke ngokuba isithembiso sakhe zinjalo manje bathi besingambona uJesu na kungikhumbuza ngendaba encane yomfana edolobheni lakithi ufanele aye kusonto esikole njengani noma yimuphi omncane umfana ojelekile efanele enze futhi wezwa umshimayela eshimayela ngokuthi uNkulunkulu wayemkhulu kangakanani nenhliziyo yakhe encane yaxuxuma futhi uya kumama wakhe ngolunye usuku futhi wathi ukhona ongambona uNkulunkulu na wathi awubuzi ngani uthisha wakho kasonto esikole na nothisha kasonto esikole wathi ngingeke ngakutshela buza umelusi Umelusi wathi indodana kusobala akekho bengabona uNkulunkulu akekho umuntu ongabona uNkulunkulu aphile awu lokho akumenelisanga nje impela umfana omncane futhi sihlala ngasemfuleni Ohio futhi wayevame ukunyukela kulokho esikubiza nge 6 Mile Island amamayela ayisithi upha ukusuka eLouisville nomdobo omdala wayevame ukuza ebandleni lami futhi wayenentshebe emhlophe futhi wenyukela lapho nalomdobo omdala ukuyodoba futhi ngolunye usuku esephezulu lapho kufika isiphepho futhi emva kokuba isiphepho sesiphelile babedonseleke ehlashaneni ukubalekela isiphepho khona ke babuyele muva baphumela emfuleni futhi babehla nokudle ukubamba kunempilo okuphuma emanethini omdobo omdala nothingo lwenkosazana lufika lubheke empumalanga lapho beyangasetshenalanga nomdobo omdala lapho edonsa isigebhe sakhe umfana omncane ehlezi kwingemuva lesigebhe waqaphela izingembezi zehla phezu kwentshebe yakhe empunga futhi waba nomdlandla futhi wagijima wenyukela phambili waya maphakathi nesigebhe futhi wawela phansi ngasethangeni lomdobo omdala wayesithi numzane ngifuna ukukubuza umbuzo ngokusobala umelusi uthisha kasonto sikole umama wami noma akekho ngangiphendula uNkulunkulu owenza lelo thingo lwenkosazana noNkulunkulu owenza zonke izinto ezikhona ngabe ukhona umuntu obengambona na Nomdobo omdala ehlulwa yisitatimende somfana omncane wamdonsela ezingalweni zakhe futhi wageza ikhanda lakhe elincane ngezingembezi wayesethi uNkulunkulu abusise inhliziyo yakho encane sithandwa konke engikubonile eminyakele ngamashumi amane edlule bekunguNkulunkulu ngani na ufanele ube noNkulunkulu ngaphakathi ngaphambi kokuba umbone ngaphandle futhi kunabantu abaningi ongabonakali yaqonda ukuthi uNkulunkulu uyini kodwa uzofanele angene futhi abuke ngamehlo akho asebenzise amehlo akho nengqondo yakho ukucabanga kwakho nokubona kwakho imizwa yakho konke kufanele kulawulwe nguNkulunkulu ngokugcwele njengoba ngishilo ngobusuku bokuqala lapha umnyango ngaphakathi komnyango ufanele abe yinkosi manje impela uma uNkulunkulu engaphakathi angazizwakalisa yena uqobo emfanekisweni indawo ndawo othingweni lwenkosazana nakho konke ukuze umbone owesifazane ngale Louisville eKentucky emavikini ambalwa edlule sonke isitalo sezinto zikasheleni saphazanyiswa yisigcawu semizwa futhi kwakukhona owesifazane wangena isitolo sezinto zikasheleni futhi waye nomfanyana wakhe iminyaka emibili ubudala ngiqagele ezingalweni zakhe noma mhlawumbe omdadlana futhi wayehamba isuka kwi-counter eya ekhawunteni ecosha izinto ezincane futhi ethi buka sithandwa bheka lapha sithandwa kodwa umfana omncane wavele wahlala nje waqolozela futhi wayeya kwenye ikhawunti futhi uyoxosha okuthile futhi athi buka sithandwa futhi kubantu esitolo sezinto zikasheleni baqala kuqaphela isifazane futhi uba nokuhayiza kakhulu ngaso sonke isikhathi futhi ekugcineni wafika entweni encane ewubucwebe eshiphile futhi yayikhehlezela futhi wayicosha njengomfana omncane oyintanga yakhe ubunaka kwakhe bekuyoheheka kuyo futhi wayikhehlezelisa phambi kobuso bakhe wathi buka sithandwa kodwa umfana omncane wavele wahlala nje futhi waqolozela futhi owesifazane wawa ngokukhandleka enqwabeni yezingubo ezincane eziwubucwebe ngokunquma kwi-counter futhi abanye balabo ababemi eduze bagijima ukuba bamsize futhi bathi madam yini indaba na wathi oh qhabo akangcono futhi bathi usho ukuthini akangcono wathi udokotela ushile esikhashane nesedlule ubecabanga ukuthi bengcono wathi uyabo lena indodana yami futhi nje ngokwazi kodokotela ukuthi ingumntwana ojwayelekile kodwa nje ifinyelele endaweni lapho engazina kanga izinto eziphathelene nabantwana bangontanga yakhe futhi uqolozela nje sengathi ukhubazekile engqondweni yakhe futhi wathi akangcono akangcono futhi ngiyamangala nje ukuthi leso akusiso yini isimo sebandla kulobu busuku na ukuthi uNkulunkulu ningabantu abangamaKristu ningabantu abazisho ukuthi bazi inkosi uJesu futhi unyakazise lonke uhlobo lwesiphiwo phambi kwenu nale United States of America ifanele ukuba yisizwe samaKristu namadoda amakhulu anqamulele sisizwe uBilly Graham no-Oral Roberts no-A.A. Allen nabefundisi abaningi abakhulu abaneziphiwo ezinkulu futhi bakunyakazisa phambi kwamehlo abo futhi bahlala sengathi bakhubazekile bekhubazeke ngokomoya ngiyabangela ukuthi uNkulunkulu ucabangani ngabantwana bakhe lapho engabakhombisa ubukhona bakhe bobuNkulunkulu futhi bayobe besalokhu bethi awu ngizolinda kuze kudlule umfowethu Ellen noma umfowethu Robert noma umfowethu Branham ningabalindeli ukuba bedlule bangamadoda uJesu lapha manje ezikhombisa yena uqobo phambi kwenu njengoNkulunkulu ophilayo nebandla selibe nje ligqolozele ngaphandle ngani siyakholwa oyebo siyakholwa kodwa sekujwayeleke kakhulu kubantu manje anginaso isikhathi sokukhuluma kini kakhulu kodwa iBhayibheli lithi unguye izolo lamuhla naphakade khona ke ufanele afane futhi manje ngikholwa ukuthi ngishilo izolo kusihlwa ukuthi lapho uNkulunkulu enze isinqumo kuyisinqumo kuze kube phakade angeguquke futhi indlela uma ngithe uma isoni siyoza kuNkulunkulu futhi siphenduke ezonweni zaso noNkulunkulu wasithethelela isoni kufika isoni sesibili uNkulunkulu ufanele enze into efanayo kungenjalo wenze iphutha ngekathi esindisa isoni sokuqala khona ke uma uKristu wazibonakalisa ekuvalweni kwesimiselo sesikhathi samaJuda manje lalelisisani indlela enza ngayo ngekathi ezibonakalise kumaJuda ngoba ayebheke yena ukuba afike futhi esileka kumqonda ngabe kuyiqiniso lelo na manje abezizwe babengambhekile ukuba afike sasingabaheteni ngalezo zinsuku sikhonze izithombe kodwa ekuvalweni kwesimiselo sesikhathi samaJuda ngenkathi emlahlile indlela azibonakalisa ngayo yena uqobo ekuvalweni kwesimiselo sesikhathi samaJuda uzodingeka enze into efanayo ekuvalweni kwesimiselo sesikhathi sabezizwe noma wenza kungalungile ngokuzibonakalisa yena uqobo ngendlela enza ngayo emandleni yakhe ekuvaleni kwamaJuda futhi ubengeka kwenze kwabezizwe niqonda ngokucacile na Manje umprofeti wathi kuzoba khona usuku olungayikuba ubusuku noma imini kodwa ngokuhlwa kuya kuba ngokukhanya. Manje sibe nani na? Ilanga ngokomumo womhlaba liphuma empumalanga, impucuko yavuka empumalanga futhi ihambe yayanga sentshonalanga futhi manje sekuse West Coast, impumalanga nentshonalanga kuhlangene. Ngishumayela ngalokho ngesikhathi ezinkonzweni zami zokuvangela ngempumalanga nentshonalanga kuhlangana. Awu manje qaphelani ilanga elifanayo liphuma empumalanga, ilanga elifanayo lishona entshonalanga. Futhi sibe neminyaka ezinkulungwane ezimbili yokufundisa kweBhayibheli amabandla. Okungukuthi kulungile sibe nokukhanya okuncane bekungakabi yimini ngokuphelele ngoba kuba usuku oluhwaqabele njengosuku olunenkungu. Sibe nokukhanya kwenele ukukholwa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu ukumemukela njengomsindisi oqondene nawe. Bakhe amabandla benze izinhlangano kodwa leyo kwakungesiyo indlela okwakhanya ngayo ekuqaleni. Kodwa sekuyisikhathi sokuhlwa nokukhanya kuhlezi phezu kwabantu basentshonalanga, abantu basempumalanga kwakungamaJuda, abantu basentshonalanga ngabezizwe. Futhi indodana efanayo, hayi enye indodana, indodana kaNkulunkulu efanayo eyavuka kwabafileyo, isebenzana nabantu bezizwe namhlanje ngendlela efanayo eyenza ngayo kumaJuda ngompaphathizo kamoya ongcwele, izibonakalisa yona uqobo ebandleni layo, hayi omunye efanayo. Manje ngenkathi ilapha emhlabeni yathi, mina ngingumvini, nina ningamagatsha. Manje umvini awutheli izithelo, umvini kuphela unika igatsha amandla, negatsha lithela izithelo. Niyakwazi lokho na? Uma uye emvinini wethanga uthola ithanga, uma kungumvini othelayo ekhabeni ubuye uthola ikhabe, uya emvinini wamagilebhisi uthola amagilebhisi. Nakhu-ke futhi lapho uza ebandleni ubufanele uthole uKristu, kodwa wenzani emvinini wakhe na? Uthola amahlelo eqophisana elwa ephikisana konke kunye ngaphandle kwesithelo sikaKristu. UJesu wathi, imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza? Kuseyisikhashana nezwe icosmos, uhlelo lwezwe, izwe ngeke lisangibona. Nokho niyongibona nina ngokuba ngi futhi ungi isabizwana somuntu. Ngizoba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe? IBhayibheli lathi unguye izolo namuhla naphakade. Manje zintathu kuphela izinhlanga zabantu, sonke siyakwazi lokho. Lowo yiJuda, owezizwe nomSamariya, futhi umSamariya ungumJuda ingxenye nowezizwe. Lowo ngabantu bakaHamu, uShemu noJafethe, amadodana amathathu kaNowa. Lapho isintu saqala khona emva kokubhujiswa kwangaphambi kokubhubha komhlaba ngamanzi. Manje qaphelani bobabili, umJuda nomSamariya, ongumJuda ingxenye nowezizwe, babebheke ukufika kukaMesiya, kodwa hayi owezizwe. Babengabaheteni baseRoma kanjalo njalo, kodwa babebheke ukufika kukaMesiya. Manje uma uMesiya wafika ngosuku lwabo futhi wazibonakalisa ngendlela ethize, uzofanele enze into efanayo kwabezizwe. Kungenjalo wenza iphutha ngokuzibonakalisa yena uqobo emuva lapho ngaleyo ndlela. Uma esivumela siqhubekele phakade ningaphandle kokwenza ukubonakaliswa okufanayo, kona-ke wenza masithi nje awu, ngoba siyibandla siyilokhu, siyibandla elinomusa kakhulu, siyibandla elinamandla, siyibandla leBhayibheli eledlula onke ezintweni ezinjalo. Futhi masingene ephakadeni ngaphandle kokuzibonakalisa. Babe nento efanayo abaFarisi, abaSadusi, oHerodi kanjalo njalo, kodwa wafika futhi akazange acheme nanoma yimuphi wabo. Wathi, uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa, kodwa uma ngenze imisebenzi kababa wami kholwani imisebenzi. Futhi bhekisisani ngenkathi ihamba, njengalokhu uBaba engithumile nami ngiyanithuma. NoBaba owamthuma wahamba naye futhi waye kuye. lo Kristu wathi uma umuntu uhamba naye futhi ukuye uJesu Kristu ebandleni lakhe amagatsha akhe banika amandla eveze isitshalo esifanayo asiletha ngenkathi elapha emhlabeni lapho esefikile ebandleni ngosuku lokugcina ufike ekugcwaleni kokukhanya kwendodana manje indlela eyodwa kuphela ebesingaba nobulungiswa ngayo ukukuchaza uma bengiyothi wena Methodist ucabangani ngaye na impela unguye izolo kodwa niyabo asikholelwa kulokhu futhi asikholelwa kulokho kuma-Presbyterian kuthiwa ningani na into efanayo i-Baptist kuthiwa ningani na into efanayo Pentecost kuthiwani ngawe na into efanayo iPresbyterian yathi awu sicabanga ukuthi sigcina izwi lika Kristu lokho kuyaxazulula kulungile kuthiwani ngombaphathizo kamoya ongcwele na wo asikukholwa lokho kwakungokomunye unyaka kuthiwani ngani maBaptist na sikholwa ukuthi sifanele sibaphathizwe siqiniswe kholwa inkosini uJesu Kristu wena nendlu yakho nifanele nisindiswe futhi niciniswe kuthiwani ngomoya ongcwele na semukela umoya ongcwele ngaso kanye isikhathi esikholwa ngaso uPaul uyehluka kini wathi nama amukela yini umoya ongcwele lokhuna kholwayo uthi mina ngiyibaptisti kodwa ngiyipentecostal baptist manje lithini ngani mapentecostal na wo aga busiswe uNkulunkulu umfowethu Branham sinokugcwala ngenkathi sikhuluma ngezilimi anizange kunjalo impela ukubuke busweni leyo kusiyo indlela azibonakalisa ngayo yena uqobo emuva lapho ebandleni nakuba uyakhuluma ngezilimi ngiyakholelwa ukukhulumela ngezilimi ekunyishweni kwezilimi kodwa lokho akusikho konke kwakho kunjalo sasinesikhathi bengiyothanda ukushumayela ekubekweni kwendodana futhi ngithola ukuthi ngabe kuqinisile noma cha ngombhalo qaphelani wenzani ezinsukwini ezedlula ngaleyo nkathi na manje yinye kuphela indlela yokukwenza hayi ukuthatha okushiwo yiBaptist okushiwo yiPentecost noma okushiwo amaMethodist kodwa thatha lokho uNkulunkulu akusho lokho bekufanele ukuxazulule manje sifunda kuJohane Ngcwele ishumi nambili asibuyele esahlukweni sokuqala sikaJohane Ngcwele futhi sithole ukuthi wenzani futhi uma singathola ukuthi ube yini izolo uzofanele abe ngofanayo namhlanje manje khumbulani wazibonakalisa kumaJuda kugcineni lokho engqondweni amaJuda hayi owezizwe akazange aye kwabezizwe futhi wenqabela abafundi bakhe ukuba baye kwabezizwe niyakukhumbula lokho na kungani na lona ngunyaka wethu lowo kwakungunyaka wabo abezizwe wayengambhekile amaJuda ayebhekile manje sikhuluma namaJuda manje nangu esahlukeni sokuqala sikaJohane Ngcwele siyathola ngenkathi egcotshwa futhi uqala inkonzo yakhe yasemhlabeni ukuthi uqala ukukhulekela abagulayo futhi wafumana umuntu ogama lakhe lingu-Andrea no-Andrea uhamba ngokushesha futhi athola umfowabo okwakungupetro owayaziwa ngaleyo nkathi ngegama likasimoni futhi ngenkathi ekhuphula usimoni manje ekhumbulane lo simoni wayengumdobi ibhayibheli lithi wayengazi futhi engafundile mfowethu lokho bekuyoshaya onke amakholeji akho nezikole ekhanda khona lapho nalo muntu wanikwa izithuthulelo zombuso kaNkulunkulu umdobi ongazi lutho nongafundile manje angizami ukwesekela ukungazi kodwa ngizama ukunitshela nibeka okuningi kakhulu emfundiweni nesayensi ezenkolo futhi hayi okwenele kuNkulunkulu nokuba khona kwakhe ezindaweni zonke namandla le ndoda iBhayibheli lathi yayingazi futhi ingafundile ababhali bomlando bathi wayengeke ngisho ubengeke alazi ngisho negama lakhe uqobo elisayinwe phambi kwakhe futhi nokho kwamthokozisa uNkulunkulu ukuba angathathi lutho futhi enze ukuthize ngakho futhi unika leyo ndoda izithuthulelo kuwo umbuso wezulu manje ngenkathi uAndre Thola wahamba wayeselanda umfowabo wayesethi woza ubone simfumene uMesiya manje qaphelani nakho kufika hayi usiyazi wezenkolo omkhulu njengokhaifase noma abanye babapristi babengeke neze bakukholwe kodwa wathola indoda engazi lutho futhi yenyukele ebukhoneni bukaJesu manje ebhekisisana ukuthi uJesu wathini ngenkathi ethola le ndoda iJuda manje umdobi ongazi lutho futhi wathi igama lakho nguPetru noma uKefase negama likayihlo nguJonase. Ucabanga ukuthi leyo ndoda engazi yacabangani ngenkathi lapha kwakukhona umuntu ongakaze ambone kukho konke kuphila kwakhe na? Ngifunda kuJohane Ngcwele wokuqala ngenkathi lo mdobi ongazi lutho ngene ebukhoneni bukaJesu Kristu. UJesu wamtshela ukuthi igama lakhe lalingubani nokuthi igama likayise lalingubani. Ngabe iBhayibheli liyakusho noma ubani owake wakufunda na? Ucabanga ukuthi wathini na? Manje lowo kwakunguJesu izolo. Yileyo ndlela uJesu azazisa ngayo kumJuda. Futhi kamuva uPetru wanikwa izithuthulelo zombuso. Kwase kuthi ke umfo waphenduka ogama linguFiliphu. Ngalo impela usuku olufanayo awu wayeshisekele kakhulu waze wazungeza intaba amamayela ayishumi nanhlanu emva kwentaba. Ngicabanga ukuthi lokho kumayelana nesilinganiso esifanele. Ngakho ngiyatshelwa futhi uza endlini asikwenze umdlalo owasesiteji ukuze abantwana bezokubamba. Ufika endlini yomngane wakhe, leso isibonakaliso esihle ukuthi waphenduka wayefuna ukutshela umngane wakhe ngakho. Owesilisa nowesifazane noma umfana noma intombazane oke aphenduke ngempela indawo yokuqala empilweni yilokho kuphela abangacabange ngakho nguJesu Kristu. Yilokho engimangala ngakho isimo sebandla namhlanje ukubona ukuthi sikhubazekile kulezo zinto besifanele sibe semlilweni sishisekele sivutha. Into yokuqala kuseni nento yokugcina ebusuku nasemini yonke enhlizweni yami engqondweni yami usuku lonke. Kodwa into yakho senza inkolo yethu njalo ngasikhathi lapho imvangelo efika edolobheni futhi siya esontweni futhi mhlawumbe ngesonto ekuseni uma kungekho umbukiso omuhle kwithelevishini sizoya kusonto sikole futhi niyabo akusekho ezinhliziyweni zethu. Umlilo usuphumile futhi noma ubani uyazi ethempelini elidala laseRoma iAvesta ngenkathi umlilo ucisha abantu baya ekhaya. Ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuya ekhaya lapho umlilo ususuka e-altari likaNkulunkulu. Sekuyisikhathi sokuvala ibandla futhi sibuyele emuva futhi siqale kabusha futhi. Futhi kapelani le ndoda yachuchuma kakhulu yaze yazungeza intaba. Sengiyayibona ingongothe emnyango nonkosikazi uza emnyango wayesethi ngabe ukhona Nathanayeli na? Wathi siyajabula ukukubona Filipu, usanda nje kushaywa umoya kancane waphumela engadini. Futhi waphuma edabula engadini futhi wezwa into ethize ngale emahlathini iqhubeka. Wathi nyelele wakhuphuka kalula nje futhi nakho kwakukhona umngane wakhe uNathanayeli ekhuleka. Oh Jehova, woza futhi ube nomusa kithi futhi usithumelele umkhululi. Sengiyambona uFiliphu emi lapho njengomnumzane ohloniphekile ongumKristu kusobala. Wayengeke amphazamise ekhuleka eluma izinzipho zakhe zeminwe futhi ethi oh akasheshi ngani na? Angikwazi nje ukulinda ukumtshela ngento ethize. Yileyo ndlela ibandla ebelifanele libe yiyo. Nje lilindele ithuba. Kodwa namhlanje sihlehla ngiyovana. Lo ngumsebenzi wabashumayeli. Ngumsebenzi wakho. Ngumsebenzi wawo wonke umuntu. Futhi walinda emva kwesikhashana uNathanayeli wathi amen. Wasukuma futhi uqala ukuthintutha uthule ezingutsheni zakhe. Wayesephenduka wathi Filipu, ngiyajabula ukukubona. Akazange athi halo Nathanayeli, wathi woze ubone ukuthi ubani esimfumene. Nakho lapho khona asikho isikhathi sokubingelela ngokuthi woze ubone ukuthi ubani engimfumene. Inkathazo yakho ingukuthi sifanele sibe nephathi yenhlaliswano nenhlangano yabefundisi ukuba ihlangane ndehonye futhi ohe umlayezi ingukuthi woza ubone ukuthi ubani esimfumene. Futhi sengiyambona uNathanayeli njengoba embuka ethi ukwethuka. UJesu waseNazaretha indodana kaJosefa wathi woza ubone. Sengiyambona uNathanayeli manje umHebheru wokuqina ophuma ebandleni lePresbyterian noma elinye ibandla langalo lesokuni. Yazi wathi manje umzuzu nje Nathanayeli, ngikwazile ukuthi uyindoda elungileyo. Ufanele ukuthi uchazukele ekugcinele kujulile ndodana. Noma ubani othola uKristu bacabanga ukuthi baye ekugcineni okujulile. Kufanele ukuthi ushaye ekugcineni okujulile ndodana. Yini indaba ngawe na? Uqondo kungitshela ukuthi lo mfo waseGalile okhuluma ngaye waseNazaretha na? Awu, uma uMesiya ubeyofika ubeyokwehlela kuKhayifase umphristi wethu omkhulu. futhi uyothi Kayifase ngiyindodana kaNkulunkulu ngiyizwa umcabango ngingukristu bese kuthi-ke umphristi omkhulu beyobiza bonke abanye abaphristi bese ethi lowo ebesimbhekile ulapha manje bekuyoba ngaleyo ndlela yilokho wena presbyterian okucabangayo yilokho wena katolika okucabangayo futhi yilokho nina amaphentekostali okucabangayo nina katolika niyacabanga uma ukristu ubeyoza ukuzozibonakalisa ngalolu suku ubeyofanele eze kuphapha futhi abanye benu mapresbyterian nicabanga ukuthi ubeyofanele eze kumbishopu wenu nani mapentekostali nicabanga ukuthi ubeyofanele eze egoseni lesigodi kodwa unkulunkulu uya kulowo afuna ukuya kuye futhi akusiwo umsebenzi kamuntu ngakho uyazibonakalisa nje kukhona ukuhle bekungavela inazaretha na wathi ngani ufanele ukuthi waya ufanele ukuthi uxovekile entweni ethize kukhona ukuhle bekungavela inazaretha na ngicabanga ukuthi umnika impendulo ezedlula zonke noma yimuphi umuntu bengayinikeza wathi woze ubone ungahlali ekhaya futhi ugxeke ngoba ibandla lakho alibambisani kodwa woze uzozibonela ile ndlela yokuthola noma yini woze uzozitholela wena uqobo emgwaqeni ngapho ngifisa sengathi ngabe besinesikhathi sokubeka kulokho kancinyana kodwa emgwaqeni ngapho lapho lawo madoda amabili ehamba sengiyamuzwa uNathanayeli ethi manje awume kancane Filipu wena we ngizwa uFilipu ethi awusho uNathanayeli ngifuna ukukutshela ukuthize uyakhumbula ngaleyo nkathi uthenga lezo zinhlanzi ezansi lapho emfuleni lowo mfo omdala othiwa usiboni na yebo ngiyakhumbula o lowo mfo omdala owayengakwazi ukuba sayinela leyo risidi yebo uyazi yini ngenkathi enyuka phambi kwenkosi ujesu wamtshela ukuthi igama lakhe kwakungusimoni futhi uyamkhumbula uyise ehlezi phezulu lapho kulolo godo akwethula kuye igama lakhe kwakungujona na yebo ngiyakukhumbula lokho awu ngenkathi lo simoni efika ebukhoneni bukajesu ujesu wathi kuye ungusimoni negama likayihlo ngujonase uyazi Filipu noma Nathanayeli bekungeke kungimangaze kodwa lapho ungena ebukhoneni bakhe ubengeke kutshele ukuthi igama lakho ubunguNathanayeli futhi awu manje awume kancane manje Nathanayeli noma Filipu manje ungazami ukungixubanisa nobunye balobu buhlanya angikuxubanisi nanoma yibuphi ubuhlanya manje hlala imibhalo futhi uthole uma leyo kungesiyo indlela uMesiya azofika ngayo thole ukuthi lokho akunjalo yini emva kwesikhashana basondela futhi nango ujesu emi emgqeni umugqa womkhuleko ekhulekela abagulayo manje lona bekungujesu izolo phezulu ezethamelini nasemgqeni womkhuleko noma ngabe kwakukuphi angahle ukuba akafikanga emgqeni womkhuleko ngahle ukuba wayesezethamelini nje nokho ngenkathi ujesu embone wathi bheka umisraeli wokungekho nkohliso kuye manje khumbulani nithe wayekwazi lokho ngenxa yokuthi indlela ayegqoke ngayo woqhabo bonke abantu basempumalanga babegqoka ngokufanayo wayengaba ngumgreki wayengaba ngumarabu bonke babegqoka imishuqulo nezingubo zabo ezinde kufana nje bonke babengabantu abansundu ngebala kodwa wathi ungumisraeli hhayi umisraeli kuphela kodwa kuwe ayikho inkohliso futhi lokho kwamangaza lowo mjuda lelelani lowo mjuda wathi rabi kusho ukuthi mfundisi rabi wake wangibona nini na wazi kanjani ukuthi ngingumisraeli nendoda eqothwe na ujesu wathi ungakabizwa ngufilipu uphansi komuthi ngakubona amehlo anje pho ngabe yiqiniso lelo na lowo kwakungujesu izolo ezibonakalisa kumajuda uma leyo kuyindlela azibonakalisa ngayo yena uqobo kumajuda ubophezelekile entweni efanayo uma isinqumo sizokwenziwa futhi usenza ngendlela ethize uzofanele enze ngesikhathi esilandelayo okufanayo ngoba unkulunkulu ungongena siphelo futhi angeke aguquke ufanele akwenze manje khumbulani akuzange kwenziwe lokho kowezizwe ijuda futhi manje le ndoda isimangaliso esenziwa kuyo wena uthi leso kwakuyisimangaliso na kukhulu kakhulu kunoma bekuyophulukiswa indoda esihlalweni esinamasondo indoda engaphansi kwamadlingozi ibingacuma iphume esihlalweni esinamasondo kodwa bekungeke neze lokho kwenzeke ngaphandle kwamandla kamoya wathi rabi uyindodana kankulunkulu wazi kanjani ukuthi wayeyindodana kankulunkulu na wayengusiyazi wezenkolo wayemlindele wathi wena uyindodana kankulunkulu wena uyinkosi ka-israyeli ujesu wathi ngoba ngikutshelile ukuthi ngakubona phansi komuthi uyangikholwa na khona-ke ungabona izinto ezinkulu kunalokhu woza ungilandele wayeyikholwa kodwa kusobala nakho kumibandla lomthetho labo abakhulu ibhaptisti enkulu ipresbyterian iluthela namapentekostali ababenazo zonke iziqu niyazi bemi lapho awu babefanele bathulise ibandla labo ngandlela thize bathi lo muntu ungubhelizebhuli ungumbhuli bafanele bakuchasele entweni ethize abakwazi ukukufanisa bafanele bakubeke entweni ethize futhi bathi le ndoda inokufunda ingqondo ingumbhuli futhi yenza lokhu ngomoya kadeveli ujesu waphenduka wayesethi usho lokho ngokumelene nami ngizokuthethelela kodwa nxa umoya engcwele esefikile futhi wenza into efanayo izwi elilodwa elimelene nawo alisoze lathethelelwa kulelizwe nasezweni elizayo manje kuthiwani ngakho na iprofetha ukuthi umoya ngcwele uyofika futhi uyokwenza into efanayo nezwi elilodwa elimelene nawo akumangalisi sesilungele ukwahlulelwa lapho umoya ngcwele efika ukuzokwenza into efanayo izwi elilodwa lisoze lathethelelwa kulelizwe noma izwe elizayo khona-ke ngifuna ukuthatha omunye umuntu futhi kwakukhona obunye ubuzwe babantu babengamasamariya futhi noma ubani uyazi ukuthi umsamariya wabambelela enkolweni yamajuda benikwazi lokho na impela ujohane ongcwele manje ngikujohane ongcwele isahluko sesithathu ngiya kujohane ongcwele wesine ujohane ongcwele wesine wayeswelekile ukudlula ngasesamariya wayekhathele endleleni yakhe wahlala phansi ngasemthonjeni indawo encane ebonakala ngasikhathi sinye njengale uma noma yimuphi wenu uke waba lapho esamariya futhi wawubona umthombo yiphampu yomphakathi noma umthombo lapho abantu bevela emzini ukuzokha amanzi abo wahlala phansi kwasekuthi akube ngeleshumi nanye emini noma eleshumi nambili wathuma abafundi bakhe emzini ukuba bayothola ukudla esahlezi lapho ephumule ngoba wayekhandlekile futhi ekhathele manje eqaphelane wayenesidingo sokudlula futhi kujohane ongcwele wesine wayehlezi kulo mthombo nowesifazane uyaphuma ake sithi nje wayengowesifazane omuhle esemncane eminyakeni yakhe engamashumi amabili emuhle kakhulu futhi yena umuntu obukeka ithandeka futhi waphuma wayethathe umgwaqo owawungalungile wayeyobe ephila ngokuphinga njengoba sikubiza namhlanje unondindwa futhi waphumela emthonjeni ukuyokha amanzi mhlawumbe kwakungenxa yokuthi wayelale ukusa konke engalele ubusuku bonke noma mhlawumbe iqiniso langempela lakho ngokuthi wayengeke eze lapho lapho abesifazane abahloniphekile wayekhona wayeyisilahlwa ngalezo zinsuku bamphawula kuthiwani uma bebaphawula namhlanje na impela ubuyobona ukwehlukana okukhulu ngakho-ke ngekathi be waphuma ukuyokha amanzi wathatha uma wake wabasemazweni asempumalanga baphatha njengembiza kubukeka kanjalo kimi kunentamo enkulu kakhulu kukho namahuku amabili ezungezeka nje futhi ngimbonile owesifazane ehlela emthonjeni ebeka intambo encane nehuku elincane ngapho bese ehlise isigwedlo akhiphe omunye walabo jeka abakhulu cishe amagalane amahlanu akhiphe abathathu babo ebeka wodwa phezu kwekhanda lakhe nomunye enqulini ngayinye abesifazane abayingxenye yedazini behla ngesitaladi ekhuluma futhi ehleka enqekuzise ekhanda lakhe phansi naphezulu ekhuluma nje njengoba abesifazane bengenza niyazi behamba kanjalo futhi bengachithi ngisho iconsi lamanzi behamba nje bexoxa lalona wesifazane uyafika futhi wayezokwehlisa ibhakede lakhe ukuba akhe amanzi futhi kwaba khona iphimbo lafika laselithi sifazane ngiphuzise futhi waqalaza futhi wabona ijuda lihlezi laphaya manje khumbulani kwakukhona ukwehlukana ngalezo zinsuku ngakho wambheka futhi wabona ukuthi wayeyijuda manje wayenamashumi amathathu kuphela cishe eneminyaka engamashumi amathathu nambili kudala kodwa umbhalo wathi wayebukeka enamashumi amahlanu bangaki okwaziyo lokho na uJohn Ngcwele wesithupha wathi uthi wabona u-Abrahama futhi awukevi eminyakeni engamashumi amahlanu budala na manje siyazi ukuthi unodeveli niyabo wathi engakabibikho u-Abrahama ngikhona niyabo umsebenzi wakhe mhlawumbe wawususe ubusha bakhe kuye ngahle kuba wayekade empunga kancane kodwa wayehlezi ngale ncike kwiphampu noma ngale ncike odongeni lapho imivini ikhula phezu kodonga futhi wathi mnumzane ungumjuda futhi ngingowesifazane wasesamariya asidlelani omunye nomunye akusile isiko ukuba wena ungicele noma yini wathi isifazane ukuba bewazi ukuthi ubani obukhuluma naye ubuyocela kimi amanzi futhi ngikunika amanzi ongezi lapha ukuze wakha manje wayenzani na exhumana nomoya wakhe wayesethi wena uthi khuleka Jerusalema nobaba wethu uthi umkhulu kunobaba wethu uJakobe na niyabo ebiza uJakobe ngobaba wakhe ngokufanayo neJuda ubaba wethu uJakobe wahamba lo mthombo waphuza kuwo umndeni wakhe waphuza kuwo izinkomo zakhe zaphuza kuwo futhi wena unamanzi amakhulu kunalawa na wathi ngani amanzi engiwanikezayo angaphakathi ephuphuma Nengxoxo yaqhubeka waze wathola ukuthi yayiyini inkathazo yakhe manje khumbulani uJesu izolo ukumaSamaria ayebheke ukufika kukaMesiya abalahliwe manje kwenzekani na ngekathi ebheka futhi wayesethi hamba ulande indoda yakho uze lapha wathi angina ndoda wathi kunjalo unamadoda amahlanu nale ohlala nayo manje ayisiye yakho usho kahle Wathi nina le ndoda ngubhelizebhule le ndoda inomoya omubi ingumbhule khabo wayazi kakhulu ngokuNkulunkulu engunondindwa kunengcenye yabashumayeli benza kuleli dolobha kunjalo kunjalo wathi mnumzane ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena manje uma uzobuyisela lelo gama emuva lisho umprofethi uMesiya inkosi uNkulunkulu wenu iyakunivusela umprofethi onjengami kwasho uMose wathi ngiyabona ukuthi ungumprofethi thina lalelani thina maSamaria siyazi ukuthi nxa uMesiya efika uzosikhombisa lezi zinto wayazi ukuthi leso kwakuyisibonakaliso sikaMesiya wathi kodwa ungubani wena na ufanele ube ngumprofethi wakhe ngokuba siyazi lapho uMesiya efika uzositshela lezi zinto kodwa ungubani wena na wathi nginguye okhuluma nawe wawisa imbiza yamanzi futhi washo wangena emzini wayesethi wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile akuyena yini uMesiya lona na Uma lowo kungumesiya izolo isibonakaliso sikaMesiya unguye namhlanje isibonakaliso sifanayo ebandleni labezizwe angeke asivumele sizedlulele nje esayenzeli yezenkolo nokujoyina amabandla uzofanele azibonakalise ekuvalweni konyaka wabezizwe njengoba nje enza onyakeni wamaJuda namaSamaria kulabo abambhekile sibe neminyaka ezinkulungwane ezimbili yokufundisa manje unyaka wethu uyavala bangaki abazovumelana nalokho ukuthi unyaka wabezizwe uyavala na uma uJesu Kristu enguye izolo namuhla naphakade uma ezazise kubo bobabili umJuda nomSamaria futhi hayi naganye kwabezizwe hlelani imibhalo futhi kwehle njalo eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili akukaze kwenziwe naganye kuze kube yiminyaka embalwa edlule ngani na ilanga liyashona uMesiya usebuyele ebandleni lakhe eninika umbhaphathizo kamoya ongcwele futhi nibusisa futhi ezama ukunithola ukuba nibheke phezulu ngokuba kuhlengwa kwenu kuyasondela futhi ibandla uNkulunkulu uphosa iziphiwo zakhe phambi kwebandla nebandla lathi lihlezi nje njengomfana omncane ekhubazekile oh uNkulunkulu yiba nomusa phezulu kwemiphefumulo yethu enesono uma uJesu Kristu enguye izalo namuhla naphakade niyakhumbula ukuthi wathini na umunye futhi umbhalo engifisa ukucaphuna lona uJohn Ngcwele wesihlanu ishumi nesishaga lolunye ningakhohlwa isihlanu ishumi nesishiyagalolunye uJesu waya echibini laseBethesda kwakulela abantu bekhubazekile izixuku izinkulungwane zabo abaningi kunoma behlezi lapha kulobu busuku izinyonga izimpumputhe izishosha nabashwabeneyo waqonda ngo kulelo chibi futhi akazange athinte noyedwa futhi waqalaza waze wathola umuntu owayelele ohlakeni. Manje nina baseningizimu niyazi ukuthi yini uhlaka, ngakhuliswa kolulodwa futhi uhlaka oluncane lubekwe emnyango. Nale ndoda yayilele ohlakeni, yayingakhubazekile, yayingesiso isishosha, kanjalo yayingakhubazekile, yayinobuthakathaka. Kungahle ukuba kwakuyinkathazo yendlala engasesinyeni, kungahle ukuba kwakuyisifo sofuba, kwakubambezela. Yayikade inaso iminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili, sasingezukuyibulala. Futhi Jesu wathi kuyo, "Nomzane, uyathanda ukusinda na? Kungani kungesiyo indoda ngapha na? Kungani kungesiyo lena lapha ikhubazekile na ini?" Futhi yathi, "Anginamuntu ongangifaka emanzini, angikwazi ukugijima kahle kakhulu. Lapho kufika umuntu ugijima ehle ngaphambi kwami angene emanzini." Wathi, "Thatha umbhede wakho uye endlini yakho." Ayizange iphikisane nakancane, yaqukula umbhede wayo, yawubeka ehlombe layo, yahamba iqhubeka. AmaJuda ambuza, abeyobuza namhlanje, ibandla beliyobuza namhlanje, lalelani ukuthi wathini uJohane ongcwele wesihlanu ishumi nesishiyagalolunye, "Ningakhohlwa isihlanu ishumi nesishiyagalolunye. Ngiqinisile, ngiqinisile lokho ngokuthi ngokoqobo, ngokoqobo ngithi kini, indodana ingenze lutho ngokwayo kuphela lokho ebone uyise ekwenza. Hayi lokho ezwa ubaba ekwenza, hayi lokho okwembule intando kababa, kodwa lokho ebona ubaba ekwenza." Imibhalo ingephulwe, uJesu kuphakathi kokuthi wakhuluma iqiniso lapho noma waxoxa indaba. Wathi akenzanga neyodwa into ubaba waze wamkhombisa ngombono ukuthi akenzeni kuqala. Uma enguye izolo namuhla naphakade, uzofanele enze okufanayo njengoba enza ngaleyo nkathi. Niyakukholwa na? Ngikholwa ukuthi uBhili uthe unikezele ngesigejane samakadi omkhuleko, abanye benu ngeke babe semsamo. Manje silungiselela ukubizela lawo makadi emsamo. Usunesikhathi eside kusese eli nokho, wawuvame ukuya emidansweni futhi uhlale ubusuku bonke ngenkathi kushisa kunalokhu. Uyoke uye esogweni, uyofisa ukuba ube nethuba lokuhlala endaweni eshisayo njengale. Abanawo amafeni futhi akusiso isishayisa moya. Lalelani, ngifuna ukusho okuthize lapha. Kwakukhona wesifazane omncane ngesinye isikhathi owamkholwa ukuthi uyilokho athi wayeyikho. Futhi wathi nyelele, wajabula esixukwini, futhi wathinta ingubo yakhe, wayeseyangale, wayesehlala phansi, noma wasukuma kube noma yini ayenza. NoJesu wama, manje lalelisisane, uJesu wama wayesethi, "Ubani ongithintile na?" Ngani uPetro wamkhuza, "Sengiyambona uPetro esho into enjengalena. Nkosi, bheka lapha esweni lami, yini indaba ngawe na? Ubani okuthintile na? Lapho kukhona ukungenani abantu abayiyinkulungwane lapha bekumbambathe mhlane futhi bexhawula isandla sakho, kubonakalephi kuwe na? Yini indaba? Ubani ongithintile na?" Kodwa uJesu wathi, "Ngiyabona ukuthi ngibe buthakathaka, kuphumile amandla kimi," kusho iKing James, okungukuthi amandla ngokuqina, "ngibe buthakathaka, kukhona okuphumile kimi." Womfowethu, yeke ukuzama ukucabanga ngoba ungowe Church of God, i-Assemblies of God, i-Oneness, i-Twoness, i-Threeness, noma i-Independent, noma i-Baptist, noma i-Methodist, mthinte ngohlobo lokuthinta owesifazane alwenza. Futhi wamthinta wathi, "Ngibe buthakathaka, yilolo hlobo lokuthinta kini bantu base South Carolina ukuba nimthinte ngalo, ngibe buthakathaka." Futhi waqalaza, akakutholanga. Niyabo, lowo wesifazane ukukhola kwakhe kwakudonsa. Wabuka phandle ezethamelini futhi watshela wesifazane isimo sakhe. Wayenomopho, wayesethi, "Ukukhola kwakho kukusindisile." Ngabe kunjalo na? Lowo kwakungujesu izolo. Bangaki phakathi lapha abafundi beBhayibheli abaziyo ukuthi iTestamente elisha, incwadi yamaHebheru, ithi ukuthi uJesu Kristu khona manje lona kanye lelihora ungumKristu omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu na? Awu, uma engumPristu omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu, nomPristu omkhulu ofanayo aye nguye ngalonkathi, ubengeke yini enze ngokufanayo njengoba enza ngalonkathi ukufakazisa ukuthi wayengumPristu omkhulu ofanayo na? Uma ekwenze ngenye indlela, ingahle kube ngumpristi omkhulu ohlukile, kodwa uma esenguye, uzofanele enze ngokufanayo, ngabe kunjalo na? Manje, uma ezoza kulezi zethameli kulobu busuku, imizuzu eyishumi noma eyishumi nanhlanu elandelayo izokusho, uma ezoza kulezi zethameli futhi ezifakazise ukuthi ulapha uJesu ofanayo. Bangakikini ongakaze amazi obeyothi, ngizomemukela njengomsindisi wami, nani enimaziyo uthi, ngizomthanda kakhulu uma kukhona okunokwenzeka kimi ukuba ngimthande kakhulu. Isandla sakho asikhuleke Nkosi Nkulunkulu, kuyashisa futhi kuyajulukisa, kodwa wehlela esithandweni somlilo kanye ukwazisa amadoda amathathu ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Awukaze wehluleka, unguNkulunkulu, futhi ngiyakhuleka Baba kulobu busuku ukuthi uzovuza lesi sikejane sabantu abathembekile abahlezi lapha kule ndlu eshisayo bephephetha umjuluko wehla ezinganeni zabo ezincane futhi besula amashiya azo amancane nako Baba abadala abagulayo, umama omdala lele lapho egula, abantwana balindile Nkosi ngoba kukhona into ethize kubo ebatshela ukuthi kukhona usizo olungaphambili nje. Bayacindezela, badabula ogwadulo, baya emgodini wamanzi. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa afumane amanzi okuphila ngesihle. Wo Nkosi, mthumele phakathi kwethu kulobu busuku njengalelodwa la ezweni eliyethileyo, mpheme ngesikhathi sesiphepho. UJesu obekhona izolo futhi unguye namuhla futhi uzoba njalo kuze kube phakade. Nkosi, leli ngamagatsha akho, faka amandla ngomoya wakho kulobu busuku. Ungumvini, hamba ungene kubantu. Nkosi, woza kimi ungisize nesiphiwo osinike sona Nkosi, sikhiphe phambi kwabantu njengoba ngizinikela mina uqobo, futhi akunendaba ukuthi ubuyo sebenza kangakanani ngabe uma abantu bengakukholwa akusoze kwasebenza. Ngokuba ngenkathi efika emzini wakhe uqobo, imisebenzi eminingi yamandla wayengenakuyenza ngenxa yokungakholwa kwabo. Nkulunkulu, kwangathi kungebe njalo ngeGreenville leli dlanzana labantu kulobu busuku obuthene phakathi lapha. Kwangathi bangabona iNkosi uJesu emandleni ayo nokuvuka kwayo. Futhi lapho sisuka kulesi sakhiwo kulobu busuku, kwangathi abantu endleleni eya ekhaya bangasho njengalabo ababevela emawuse, uJesu wayekade efile, yebo wayesevukile futhi wayekhulume nabo usuku lonke futhi abakwazanga. Kodwa ngalobo busuku ngikathi bathola bebodwa futhi wavala umnyango, wenza into ethize sengathi akekho omunye umuntu owayengayenza, wenza isibangaliso phambi kwabo njengoba nje asenza phambi kokubethelwa kwakhe. Babazi ukuthi wayenguJesu ofanayo, futhi ngokuthokoza futhi ngokushesha bakhithimela emuva kubafundi bethi, iniso iNkosi uJesu ivukile kwabafileyo, futhi izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni na? Nkosi, kwangathi leyo kungaba indaba yawo wonke umuntu lapha kulobu busuku njengoba sisuka endlini, kwangathi singathi izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni na? Futhi yenza ukuthize kulobu busuku Nkosi, kulonyaka wabezizwe lapha manje njengoba wenza nje kuvalweni konyaka wamaJuda nonyaka wamaSamaria, ngiyenga ngeqiniso Nkosi ngayo yonke inhliziyo yami, ngikwenze ngokwedlula konke engazi ukuthi kanjani. Ukuchazela abantu ukuthi sisekupheleni, bayabona ukuthi akusiyo into eyenziwe ngomunye umuntu, yisithembiso sikaNkulunkulu futhi siphe khona Nkosi, futhi kwangathi izingqondo zabo zingekhubazeke eqinisweni lokuthi ukwenye indawo ethize nokuthi awukho sidalo, kodwa mabazi ukuthi usenguye nokuphulukisa sekuvele kwenziwe eCalvary, futhi uma ugcine isithembiso esisodwa uzigcina zonke. Siphe Nkosi ukuthi izinto ezinkulu zizofezwa ngokuba siyakucela egameni likaJesu. Amen. Ngiyabonga ngomusa wenu nangokuhlala lapha sonke lesi sikhathi. Nami ngithatha imizuzu engamashumi amane nanhlanu ngo noma khabo ngaphezu kwalokho ukuchaza lokhu ngokwazi kwami okwedlula konke. UNkulunkulu anivuze. Uma bekukhona into eyodwa ebengingayiphumela lapho futhi ngiphulukise umuntu ogulayo, bengiyokwenza. uyakukholwa lokho na impela bengiyokwenza. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ngingumuntu ozihlukanisa yedwa ngoba angekanye nabantu. Bangani, ungeke waba yinceku yomuntu nenceku kuNkulunkulu ngesikhathi esifanayo. Ngifanele ngiziqhelanise nabantu ukuze ngibe yinceku yenu ukuba nginithande futhi nginikhonze. Sizoba lesikhathi esingqwaba ndawonye lapho siwela umfula ngaleya yonke iminyaka siyoba ndawonye. Manje ngekathi kuse ngekathi kukhanya kusakhanya ngifanele ngilwe futhi nginyakaze yonke imizuzu engingayinyakaza ukusiza. Ngifanele ngihlale kude ngikhuleka ngilungele lapho ngingena. Ngokwejwayelekile imanager yethu inathi ithatha ingxenye yokushumayela. Ngiphuma ngo egombini lami ngiye emsamo. Imihlangano isebenza kakhulu impela, akekho lapha ozothatha indawo. Ngifanele ngiyithathe mina uqobo ukukuchaza ngakho konke engingakwenza futhi ngiyisifundiswa esimpofu ukukuchaza kodwa engikwaziyo ngiyazi. Omunye wathi wahamba ibanga elingakanani esikoleni na? Ebangeni lesihlanu nje kodwa ngifunde inqwaba yezincwadi zebanga lesihlanu. Yabo mina engikwaziyo ngiyazi ukuthi wavuka kwabafileyo. Ngiyazi ukuthi unguye izolo lamuhla naphakade. Ngingahle ngingakwazi ukuhlaziya amagama esiGreki kanjalo njalo kodwa ngiyazi ukuthi wehla kanjani futhi wangisindisa futhi lokho engifuna ukukuyisa kini uma nje uzokholwa kangako awuzu kudingeka wazi amagama esiGreki kanjalo njalo mkholwe nje. Ngabe lokho bekungokokuqala kuya ekhulwini kuluphi uhlamvu na? Okay lokuqala kuya ekhulwini asikwazi ukubabiza bonke kanye sizobiza ndawo asiqale nje kwelokuqala. Ubani onokay elokuqala na? Phakamisani izandla zenu ngokukhulu kushesha uma ungakwazi. Manje wonke umuntu qaphela abantu bakho onamakhadi omkhuleko ngoba abanye babo bayizithulu, abanye babo bayizimungulu, abanye babo bakhubazekile bakwazi kunyakaza. Sizoba nabangenisi abazoba phakamisela lapho inombolo yabo isibizwa. Okay, wokuqala uqinisekile ukuthi lokho bekuyikhona? Awu, sizoqala kwenye indawo khona ke. Oh, uthini na? Oh, ngiyaxolisa kulungile. Okay, lokuqala woza ngapha uma ungakwazi. Ngabe lena yindoda eza lapha na? Okay, lokuqala elesibili. Ubani onelesibili? Ubungaphakamisa elakho elesibili khona ngapha. Elesithathu? Elesithathu phakamisa isandla sakho ngiyacela ukuze. Elesine? Okay, elesine ubungaphakamisa. Lona wesifazane na? Elesihlanu? Yabo, ngeke sabane inkundla yezemidlalo. Lena kusiye inkundla yezemidlalo, lena yindlu yokukhonzela isetshenziselwa lokho. Okay, elokuqala, elesibili, elesithathu, elesine. Ubani onokay elesihlanu? Elesihlanu phakamisa isandla sakho. Uzokwenza na phezulu kuvulando sesitezi na? Usevele ungeni.
K
elesihlanu, elesithupha, elesikhombisa, elesikhombisa kulungile. Elesishiyagalombili, elesishiyagalolunye, elesishiyagalolunye, eleshumi. Ngisize Joseph uma ufisa. Ishumi nanye, ishumi nambili, ishumi nambili. Ngilikejile. UK eleshumi nambili, eleshumi nambili. Buka ikhadi likamakhelwane wakho kungahle unalo linikazi na? Kulungile. Ishumi nantathu. Bukani, kungahle kube ngumuntu oyisithulu manje futhi abayikuzwa inombolo yabo ibizwa.
13, 14, 15. All right, 16.
Ishumi nantathu, ishumi nane, ishumi nantlanu, ishumi nantlanu kulungile. Ishumi nesithupha, ishumi nesithupha, ishumi nesikhombisa, ishumi nesishiyagalombili, ishumi nesishiyagalolunye. Kubukeka sengathi angiboni zidlalo ezinamasondo nanoma ubani. Kubukeka sengathi wonke umuntu uyakwazi ukuhamba. Ishumi nesishiyagalolunye, amashumi amabili. Ake sime lapho umzuzu nje ngoba kuyashisa. Ngeke sibe nabaningi kakhulu abamile kanye. Manje uma sedlula kulokhu, jikelezani nje nehle ngqo. Manje ngizonicela ukuba niphefumule ngokujulile futhi nihlale ngokuzithoba ngempela. Manje imizuzu embalwa, ninganyakazi, hloniphani ngokuzithoba ngempela okwemizuzu embalwa nje.
There is a long distance call for TC, Reverend TC Perkins down in the back downstairs. If Reverend TC Perkins is here, if you would go down.
Yes, sir. Reverend TC Perkins is one on the phone. All right.
Manje besamisa labo emgqeni ngifuna ukucela wonke umuntu kulendlu ukuba ningine kusize okwemizuzwane embalwa mangaka amaKristu alapha na phakamisa isandla sakho angikhathali ukuthi ngowaliphi ibandla niyazi angikazi ngiyithande kuphawula noma ubani futhi niyazi noma ubani uyazi ongaziyo ngangivame ukuba ngumfuyi wezinkomo ngenze ukugibela okuyinqwaba futhi ngekathi sasivame ukuqoqa izinkomo futhi sizenyusele eArapa Forest ngaphandle kweColorado uphawu lwethu kwakuyitripod umnumzane Grimes wayeyidiamond tier futhi sasinezimpawu eziningi futhi sasinothango lokushushumbisa ngabe ukhona okwaziyo ukuthi yini uthango lokushushumbisa na kungokokugcina izinkomo zingashushumbi zibuyele emuva ziphume ehlathini manje ngekathi inhlangano yamaHereford idlise esigodini iTroublesome River Valley sasingo inhloko yomfula manje lapho ungakhulisa ithani lefolishi ungabeka inkomazi ehlathini uma inophawu kuyo futhi unelungelo elivela kwi-Chamber of Commerce ngophawu lwakho futhi umqaphi wayevame ukuza lapho ukuba abale zinkomo lapho zedlula umqaphi ngamunye ngaqaphela ngahlala lapho nomlenze wami unqume ophondweni lwesihlalo sehashi izikhathi eziningi ngizibhekisisa lapho izinkomo zedlula umqaphi emi lapho ehlala lezo zinkomo akazange aqaphele uphawu kangako wayebheka icici legazi yonke inkomazi eyaya kulelo dlelo yayifanele ibe yiHereford ebhalisiwe kungenjalo ayingenanga ngilokho okuzoba yikho ekwahlulelweni akuzukuba ukuthi iluphi uhlobo olufakile Methodist, Baptist kumbe noma yini yicici legazi elizobaluleka akukho okuyongena kodwa owangoqobo umKristu ozelwe ngokusha akulendaba ukuthi ungwaliphi ibandla lolophawu aluhlangene kangako nakho lungeke ngisho luqondwe kodwa kungukuthi yiliphi igazi oyilo manje kunabaningi kulungile ngabe bonke bangena emgqeni na ngabe lonke iqembu lisemgqeni na manje bukani lapha umzuzu nje manje futhi ngiyacela wonke umuntu ngenhlonipho yokuzithoba futhi ningahlala phansi bangaki khona lapho ogulayo phezulu kovulandaba sesitezi noma aphi futhi akanale khadi lomkhuleko futhi ufuna uNkulunkulu ukuphulukise na phakamise isandla sakho kulungile lokho kuhle ngiyabona kube ngukuhlakanipha ukubani inkonzo yokuphulukisa bangaki khona lapho ongenawo amakhadi omkhuleko manje phakamisani izandla zenu futhi ufune uNkulunkulu aniphulukise na ngifuna nje ukuthola umqondo ojwayelekile ayikho indlela yokukwenza kukuyo yonke indawo kulungile manje ungeke ubizelwe phezulu lapha ikhadi lomkhuleko lihlangene ngalutho nakho lokho nje ukugcina abantu bese emgqeni uthole umoya ongcwele unyakaza izethemelini manje uma umoya ongcwele efika futhi yenze nje impela izinto azenza ngikathi lapha izolo esimweni sika Jesu Kristu bangaki abazomkholwa na bangaki osibonile leso sithombe sengelo siyenkosi na ngiyakholwa ngabe uJini uLiyo banase phakathi lapha na ngabe ku bangaki abasibonile na ake sibone izandla zenu bangaki okholwayo ukuthi yinsika yomlilo efanayo eyahola abantu abakwa-Israyeli na ngiyakholwa ukuthi Jesu usephenduke waba yinsika yomlilo manje na ngifuna nje ukubona ukuthi wafundiswa kahle kanjani ake ngilikhombise ngenkathi bangaki owaziyo ukuthi wayeyiyo ingelosi yenkosi insika yomlilo eyahola abantwana bakwa-Israyeli na phakamise isandla sakho ngingakabibikho u-Abrahama ngikhona kodwa-ke uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni uyakholwa ukuthi uNkulunkulu waye kuKristu ebuyisana nezwe kuye ukuqobona kulungile wathi ngavele kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu ngabe kunjalo na ngavele kuNkulunkulu ngiya kuNkulunkulu manje-ke uma avele ensikeni yomlilo wabuyela emuva ensikeni yomlilo wena uthi mshumayeli lowo akusiwo umbhalo qabo lokho kusho ukuthi aniyazi imibhalo yenu ngenkathi uPawulu esendleleni yakhe eya eDamaseko yini eyamshaya yamlahla phansi na ukukhanya kukhulu okwaphuphuthekisa ngisho amehlo akhe labo ababemeduze abakubonanga ukukhanya kodwa uPawulu wakubona kwakuyikho ngempela kuye kwaze kwaphuphuthekisa amehlo akhe futhi wathi kuSawuli Sawuli kulukhulu kuwe ukukhahlela meva wathi inkosi ungubani na
What did he say? I'm Jesus, the light.
Wathini na? NginguJesu ukukhanya, ngivela kuNkulunkulu, ngibuyela kuNkulunkulu, ngabe kunjalo na? ngekathi uPetro esetilongweni nengelosi yenkosi yangena kwakuyini na ukukhanya insika yomlilo. Manje bhekisisani, ngekathi unyaka wamaJuda uvala yavala kanye nawo lokhu ngokuvalwa konyaka wabezizwe, nansi leyo nsika yomlilo efanayo izwe lesayense elinesithombe sayo. Banayo eJalimane yehla ngenkathi yayigcoba ibuyele emuva, banayo eSwitzerland, banayo eMelika, ilengangaleya ehholo lezenkolo lobuciko eWashington DC enelungelo lobunikazi njengokuphela kwesidalwa esingaphezu kwemvelo esake sathetshulwa emhlabeni wonke. Wathile uGeorge J. Lacy, inhloko ye-FBI ina, wathi uMnumzane Branham isithombe asisoze saba kakhulu ngenkathi usaphila, ngoba besiyokwenza ukukhonza umuntu, kodwa ngelinye ilanga lesi siyothengiswa ezitolo zezinto zikashelweni, kodwa hhayi ngenkathi usaphila. Niyabo? Awu, kunjalo. Bekungeke inkosi ngeke yazisa lokhu. Abazange bamazi u-Eliya, kungesikho ukuzenza u-Eliya. Manje kuthole kahle lokho. Abazange bamazi uJohane, akusimina nguye, kodwa kulapha namhlanje. Manje bukani, uma engumvini nalokho kukhanya kufakazisa ezweni lesayense khona-ke ukuthi uyizwe imicabango elifanayo elahola abantwana bakwa-Israyeli bedabula ehlane nasebandleni kulobu busuku. Uma singamalunga omzimba wakhe naleyo ngelosi yenkosi ilapha, iyoveza ukuphila okufanayo eyakwenza kuJesu, noma akusiyo inkosi efanayo. Uma lelo kuyizwe imicabango elifanayo, umoya ofanayo, uNkulunkulu ofanayo waye kuJesu, uma leso kuyisithombe sakhe, futhi uhamba lapha kithi kuzothela isithelo esifanayo, ngoba wathi, mina ngingumvini, ninani ngamagatsha, ngabe lokho kusobala na? Manje nakhu lapho okufanele kukufakazise khona ngokwazi kwami, wonke umuntu ophakathi lapha uyisihambi kimi, ukwazi noma ubani ukusho ukuthi ngazi noma ubani ngokufanele ukukusho. Ngiyayazi le ndoda lapha iyisithunywa senkolo kwenye indawo, kodwa uke waba sekhaya lami ama-Arabu. Yebo, isithunywa senkolo kuma-Arabu. Ngaphandle kwalokho abanye ngiyakholwa, uma ngingaphosisi, lona ngumfowethu Line Jones wase-Australia ohlezi khona lapha, engikhulume naye kule ntambama ngomhlangano e-Australia. Futhi ngiyayazi indoda ehlezi esihlalweni sokugcina, kodwa angilazi igama layo. Kodwa nokho mfowethu Jones, ngabe wena noma le ndoda angazi lutho hlobo indaba ngawe? Ngabe ngiyazi na? Bangaki kulezi zethameli phandle ezethamelini nangaphesheya kwale miga yezihlalo naphezulu lapho? Uyazi ukuthi angazi lutho ngawe na? Phakamisa isandla sakho. Manje-ke uma kwembulwa kuzofanele kufike ngamandla athize angaphezu kwemvelo. Manje uma engumpristi omkhulu futhi wena uyagula, uma ungenele ikhadi lomkhuleko, manje bheka phezulu kulo mpristi omkhulu bese uthi, Nkosi Nkulunkulu, uyeza kulobu busuku, ngikholwa ukuthi nginokukholwa okufanayo abesifazane ababenakho ukwathinta ingubo yakho. Manje indoda ikufakazisile lokho ngezwi, kodwa into yakho ingukuthi ngikwazi kanjani na? Manje mangithinte ingubo yakho futhi kuzokuxazulula engwena phakade. Makuthi indoda ayiphenduke futhi wena sebenzisa iphimbo layo ukuba ikhulume, njengoba nje wasebenzisa iphimbo likaJesu ukukhuluma. Khona-ke lokho kuzokuxazulula inguna phakade kimi. Nanso inselelo: egameni likaJesu zonke izethameli mazivivinye uNkulunkulu futhi zibone ukuthi ukhona yini ngempela. Leyo yindlela emangalisayo yokukwenza mfowethu. Kholwa nje kuNkulunkulu. Ungangiyakazi manje, hlala uthule ngempela. Niyaqonda lapho ngimi khona na? Konke lokho engikushilo ngaye, lokho kulungile, kodwa ngabe kuzosebenza na? Uma noma ubani efuna ukwenyukela lapha futhi athathe indawo yami, wamukelekile, kulungile. Bengiyokusholani na? Ngoba ngokuthunywa, ngoba uNkulunkulu wakwethembisa emhlabeni jikelele kade ngikhona, akakaze angehlulekise, angeke angehlulekise manje. Yena kusesithembisweni sakhe. Ngizokwazi yini ukuphulukisa umuntu na? Chabo Mnumzane, into kuphela isiphiwo esizoyenza siyoba ngokubonakalisa uJesu. Umuntu ongumshumayeli olungileyo angambonakalisa ngokushumayela izwi. Indoda enguthisha umuhle ingafundisa ngakho, kodwa lokhu kungukumbonakalisa ekuvukeni kwakhe. Manje-ke uma lowo owaloba izwi ukhona, ukuze ukhombisa yena khona waloba izwi emva kokubethelwa eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili eyedlula impela ungathatha lonke izwi alisho ngabe lesi yisiguli noma umuntu na siyizihambi omunye komunye manje ngabe wonke umuntu uyangizwa na futhi manje unjiniyela thola lokho nje embonweni angazi neze angazi ukuthi ngikuphi niyabo futhi lokho nje kukwelinye izwe manje kukhuphule uma kudingeka kanjalo manje nasi sithombe sihle sikajohane ngcwele wesine engisanda kushumayela ngaso nje manje uma ujesu ehlala enguye izolo namuhla naphakade nango wesifazane engingakaze ngimbone njengo wesifazane emthonjeni angikaze ngimbone angahle abe ngumkristu angahle abe ngumzenzisi angahle abe yisifebe angahle abe ngowesifazane omsulwa angahle ukuba uyagula angahle ukuba umele omunye umuntu kungahle kube yizinkathazo zezimali uNkulunkulu uyazi ukuthi angazi lutho ngaye ngikaze ngimbone futhi lapha thina sobabili hayi ukufunga kodwa ukuze abantu bazi asiphakamise izandla zethu uma singakaze sibonane ngaphambilini futhi unga angikwazi phakamisa isandla sakho angikaze ngazi angazi lutho ngaye manje uma lona kungowesilisa nowesifazane bebonana sengathi kwakungowesifazane umthonjeni bangaki abavumayo ukuthi okungako kuyiqiniso na manje uma kukhona noma yini lona wesifazane uma kukhona ukuthiza empilweni ya lona wesifazane akufisayo noma ukuthize ngaye uma egula uma uNkulunkulu ezosho ukuthi kuyini uma makabe ngumahluleli angazi kodwa uma ethanda lokho kuzokhombisa into ethize ukuthi amandla angaphezulu kwemvelo ohlobo oluthize alapha kwembule lokho ngabe kunjalo na manje ke nicabanga ukuthi kuyini na ungathatha hlangothi lomfarisi bese uthi umuntu ungokadevele kodwa bengiyocophelela ngalokho lapho ubiza umoya kaNkulunkulu ngomsebenzi ongcolile kuyisono esingena kuthethelelwa yabo ungakusho lokho uma ungaqondi vele uthi nje angiqondi bese usuka uhambe kodwa nina enikholwa ukuthi yinkosi uJesu Kristu nizothola umvuzo wakhe uma ukholwa ukuthi ngudevele uyothola umvuzo wakhe kuzoba kuwe ngibophezeleke kuphela ngezwi nokuthunywa manje yibani semkhulekweni ngaphandle kokubona wesifazane phandle ngishumayela nje manje kukhona ukuthize manje lonke lelizwi enginitshelelo nango Jesu futhi mayelana nesikhathi sokuphela nakho konke ukushumayela engikwenzile khona manje kuzotholakala kungamanga noma kuyiqiniso manje ningesabe kubeka uNkulunkulu kwelamanqamo mkhulu empini andahle nje ukuba uyazenzisa uma injalo bengisana ukuthi kwenzekani bangaki oke waba semihlanganweni futhi wabona abalengisi beze emsamona bawele ngo emsamo bekhubazekile futhi badingeka babathwale babakhiphe futhi basakhubazekile abanye babo balahlekelwa ingqondo yabo bahlanyanga ukuphelele babafaka esikhungweni ukuba bafe yabo kuncike nje kulokho umoya ongcwele akushoyo isiqalekiso asibeka phezu kwabo esihlala phakade yabo ngakho bekusisani nje manje futhi nithole ukuthi ngabe kuqinisile noma qha manje igameni lika Jesu Kristu ndekana kaNkulunkulu ngithatha bonke omoya phakathi lapha babe ngaphansi kokulawula kwami ngenxa yenkazimulo yakhe ngingakwazi nenekazi ngingazi lutho ngawe ngakho ke uma inkosi uJesu izongembulela ukuthi yini oyizele lapha noma uthini ngakho ngandlela thize uzokwazi ukuthi ngabe lokho kuyiqiniso noma qha futhi uma ekwenza uzomkholwa futhi umemukele ngalokho okuyisifiso sakho na uyazi angikwazi kodwa yena uyakwazi manje uma izethameli zingalizwa iphimbo lami osifazane uyezwa ukuthi kukhona okwenzekayo yena manje uma beningabona khona manje phakathi kwami nosifazane kumi lokho kukhanya owesifazane uyasuka kimi futhi uyezwa ukuthi kukhona okwenzekayo omnandi ngempela umuzwa othobekile umzungezile uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho manje uyazi ukuthi ukuma ebukhoneni bami bekungeke kukwenze lokho nguye yingaleso sizathu ngingakhuluma ngaye ngiyazi ungowangempela Yebo ininikazi lilapha ngenxa yalo lifuna ngikhulekele amehlo alo ngoba lilahlekelwa ukubona kwalo lelo yiqiniso kunjalo akunjalo na manje ungahle uthi owesifazane ufake izibuko yingaleso sizathu ngithe amehlo akhe kunjalo kodwa yilokho okwenzekayo amehlo akhe mhlawumbe uzosho enye into njengoba kungubusuku bokuqala bangaki olapha ongakaze abe komunye wemihlangano ngaphambili na ake sibone izandla zenu kulungile kodwa niyakholwa enginitshele khona ngoJesu Kristu futhi ilokho akwenza phakamisani izandla zenu manje sizothatha isikhathi sethu nje uma singaqedi sizothatha isikhathi sethu nje yebo ninikazi ukubona kwakho kuyaphuputheka ngoba kuvela esimweni sokwethuka sokufa komuzwa esweni lakho kukubangele ukuba ube nokubhakuza enhlizweni yakho futhi ukubangelwa kakhulu lapho ulala phansi ebusuku ngempela ukuyigesi esiswini sakho esikhundleni senhliziyo yakho lelo yiqiniso manje kunjalo ngaphandle kwalokho uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe noma inceku yakhe na unomuntu enhliziyweni yakho omkhulekelayo lowo ngowesifazane futhi uyafa unethunzi limnyama phezu kwakhe manje akekho lapha uyisihlobo sakho ungumlamo wakho wesifazane uhlala e-Ohio kunjalo isho kanje inkosi kodwa awusuye owase-Ohio ungowasedolobheni elikhulu eliseduze kwechibi yi-Chicago uyakholwa na hamba uye ekhaya futhi ukuthole ngendlela okukholwe ngayo uNkulunkulu uzokupha khona egameni lendodana yakhe uJesu hloniphani ngokuzithoba ngempela hloniphani ngokuzithoba ngempela manje ningayaluzi hloniphani ngokuzithoba ngempela bangaka abakholwayo na ngiyabonga khona-ke uzobona izinto ezinkulu kunalena uma wethembisa ukukholwa mnumzane siyizihambi omunye komunye angikaze ngokwazi kwami angikaze ngikubone empilweni yami siyizihambi kunjalo kodwa uNkulunkulu sazi sobabili nasi sithombe ngikholwa ukuthi umuntu wokugcina lapha bekungowesifazane leso bekuyisithombe engishumayele ngaso ngowesifazane emthonjini manje nansi indoda iza njengonathanayeli wafika ngoba uPhilip wambiza amadoda amabili ehlangana kokuqala manje manje wonke umuntu hloniphani ngokuzithoba ngiyacela manje kukhona okwenzekile ezethamelini ngaleyo nkathi nje uyezwa mnumzane uyezwa ukuthi kukhona okwenzekayo ngingumfo wenu ungumkristu ngokuba umoya wakho uyamukeleka uyikholwa elingumkristu futhi uyagula inkathazo yakho isekhanda lakho ofuna ngikukhulekele kunjalo phakamise isandla sakho uma lokho kuyiqiniso manje lokho akusikho ukuqagela yeka ukucabanga lokho manje khumbulani anikwazi ukufihla imicabango yenu manje ulapha yena owazi imicabango yakho futhi obona imicabango yakho noma yini akutshele yona yiqiniso kusilo na ngiyabona ukuthi kuyini owesifazane lokhu eza ngakuwe eduze kwakho ngumkakho ulapha naye futhi ngenkathi ngisho lokho kuwe kukhulise ukukholwa kwakhe uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angeke ngitshele ukuthi yini engalungile ngomkakho na uma ngizokwenza ngomusa namandla kaNkulunkulu uzosamukela isimo sakhe ukuba sibe kahle futhi na unokuvuvukala kungokuthi ngokudumba komthambo futhi unesifo sokucinana kunjalo hayi umKristu kuphela kodwa ungumshumayeli igama lakho ungumfundisi ohloniphekile umnumzane Carter buyele ekhaya uJesu Kristu uphendulile umkhuleko wakho futhi wakusindisa egameni likaJesu uyakholwa na yiba nokukholwa kuNkulunkulu uma isigcine leso sithembiso ugcina zonke izithembiso manje ehloniphani ngokuzithoba ngempela nina bantu enimthandayo yinkosi yenu niyangikholwa ukuthi ngingumfo wenu khumbulani lesi yisithembiso sakhe sobuNkulunkulu asethembisa manje akafile uyaphila ekhombisa izibonakaliso ezifanayo ebandleni labezizwe sawubona ninikazi na manje wena nami sizihambi komunye nomunye ngiyathemba inkosi uJesu iyasazi sobabili manje hloniphani ngokuzithoba ngempela phandle ezethemelini manje khulekani omunye phandle lapho uyakhuleka manje nje ukukhona kwakho kwenza izinto ezinkulu kodwa nje qhubeka nokucela uNkulunkulu Nkosi indoda mayikhulume kimi hloniphani ngokuzithoba ngempela ngiyaxolisa ngokukhanya futhi nje ngifanele ngilandele ukukhanya njengoba ngikubona owesilisa nowesifazane futhi uyangikhola ukuthi ngiyinceku yakhe na uma ngiyinceku yakhe khona-ke ngikhuluma iqiniso lenkosi yami futhi uma ngikhuluma iqiniso lenkosi yami inkosi yami ibophezelekile ukunakekela izwi layo ngoba liyiqiniso wanikeza isithembiso siphila osukwini awukho lapha ngesingawe ulapha ngomunye umuntu futhi lowo omunye yesihlobo sakho umlamu wakho wesifazane futhi abekho lapha kuleli dolobha futhi bakude le ukusuka lapha eduze nogulolwandle basecalifornia futhi esibhedlela futhi unento ethize engalungile onyaweni lwakhe iqakala neqakala linesilonda ngaphakathi nodokotela ukhuluma ngokususa unyawo lelo yiqiniso futhi sizathu sokuthi ulapha ngikubona umile futhi ngimi eduze kwakho ubene ubunethunzela imnyama phezu kwakho wawukomunye wemihlangano yami kwenye indawo futhi waba nomdlavuza wawusibekelwe ukufa futhi waphulukiswa futhi nomthwalo enhliziyweni yakho ngendoda naleyo nguyihlo futhi uyamkhulekela ukuba ayeke kubhema lowo ngu-isho kanje inkosi niyayikholwa inkosi uJesu bangane na manje ninganyakazi hloniphani ngokuzithoba sawubona sizihambi omunye komunye angikwazi uNkulunkulu uyakwazi ithunzi elimnyama lilokhu lihamba kule ndlu kukhona ukhulekayo futhi angikwazi ngalesi sikhathi ukukuthola hloniphani ngokuzithoba ngempela nje inkosi uJesu yazi zonke izinto ayizazi na iyazi nje ukuthi yini ekhona nokuthi yini engekho kodwa uma inkosi uJesu izongembulela ukuthi yini oyizele lapha uyangikhola ukuthi ngiyinceku yayo na khona-ke uma uyazi uma ngithe uyagula ngibeka izandla zami phezu kwakho ngithi ayibonge inkosi uzosinda lokho bekungalunga unelungelo lokukukholwa lokho kodwa uma ezobuyela phansi empilweni yakho futhi athole into ethize waziyo ukuthi angazi lutho ngayo uma azi ukuthi bekuyini impela uyazi ukuthi kuzoba yini futhi uzoba ngumahluleli noma ngabe lokho obekuyikho kuyiqiniso noma qha khona-ke kuyoba ngokukholwa kwakho ukwazi ukuthi kuzoba yini kodwa uyangikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe na uhlushaya isimo sokwethuka lokho kukhulu ekwethukeni kwengqondo ukuphatheka kabi ukucabanga kwangaphakathi ukuwela amabhuloho ngaphambi kokuba ufike kuwo wenze lokho uphethwe futhi yinkathazo yomgodi wendle okubangele ukuvuvuka komgodi wendle futhi ezithweni zakho kunemithambo eqhansile yiqiniso lelo lokho kukwenze wazizwa uxakile akwenzanga na uyazi ngikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe unendoda oyikhulekelayo enesithuthwane manje uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe na hamba uye ekhaya futhi ukuthola ngendlela okukholwe ngayo kuzoba ngaleyo ndlela nje egameni lenkosi Jesu yiba nokukholwa kuNkulunkulu. Niyakubona lokho nanakho kukhanya kulengaphezu kwalowo wesifazane laphaya uhlushwa ngumdlavuza. Kusikazi K, angikaze ngikubone empilweni yami. Ngikubonile na angazi lutho ngawe, kodwa ubuhlezi lapho ukhuleka ngoba ufanele ukungenjalo uzofa. Uthinteni na? Uthinte yena, awusuye owakuleli dolobha, usendaweni ebizwa nge-Spartanburg. Kunjalo, phakamisa isandla sakho uma lezo zinto ziqinisile. Hamba uye ekhaya uphile, ukukholwa kwakho kuya kusindisa egameni lenkosi Jesu. Iba nokukholwa kuNkulunkulu, uyakholwa na? Sawubona, siyizihambi omunye komunye ndodana, ngokwazi kwami lokho kungokokuqala ukuba size sihlangane empilweni. Ngolunyelo lezi zinsuku sizohlangana ebukhoneni bukaJesu Kristu, sizodingeka siphendule ngakho konke sikwenzile, futhi ebukhoneni bakhe obuhloniphekile simile manje. Inkosi uNkulunkulu izokwembula ukuthi uzele ini lapha. Uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyaphila, futhi ngikutshela iqiniso na? Ukhathazwa isimo sokomoya, kunjalo akusikho lokho kuphela, kodwa ungumshumayeli, ungumshumayeli osemncane. Futhi wathunyelwa lapha ngomunye umshumayeli, nalowo mshumayeli ungumshumayeli oyibhaptisti ovela emakhona eGeorgia. Futhi yena uhlushwa ukugula kwemizwa, ukwethuka ngempela. Kambe lowo mshumayeli ukhokhela indlela yakho phezulu lapha ukuba wena uze lapha futhi ume phambi kwami futhi umcelele umkhuleko. Kunjalo, buyele muva nobabili seniphulukisiwe. Yisa izindaba kuye, futhi umtshele ukuthi uNkulunkulu uSomandla uniphilisile. Uyakholwa ukuthi isifo sikashukela sikushiyile, uhlezi lapho nakhona-ke. Hamba ngendlela yakho, futhi uthokoze, futhi ujabule. Kholwa nje. Uyakholwa ukuthi leyo nkathazo yenhliziyo ikushiyile ngayo leyo nkathi na. Hamba ngendlela yakho, futhi uthokoze, futhi uthi ngiyakubonga Nkosi. Ikhehla lihlezi lapho linesibhono esiphindwe kabili. Uyakholwa ukuthi uyakusindisa mnumzane na? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu kuphulukisile na? Unalo ikhadi lomkhuleko na? Awunalo ikhadi lomkhuleko, kodwa ubukhuleka ubungenjalo mnumzane na? Unesibhono esiphindeke kabili? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukuphulukisile na? Phakamisa isandla sakho, kulungile. Ungaba nakho uma uzokukholwa. Amen. Uthinteni yena na? Ngiphosele inselele ukukholwa kwakho ukuba ukukholwe. Uma ukholwa, inenekazi elidala lihlezi lapha, owesifazane ophakathi nendima yempilo njalo engibuka, unesimile ekhaleni lakhe. Angikuboni ngilapha. Yebo mnumzane, kodwa wena uyakhuleka. Uqale emgqeni womkhuleko esikhashaneni esedlule, futhi wabuyiselwa emuva ngoba bekungesilo ikhadi lakho. Kodwa uma ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho, awazi ukuthi lokho kuyini, ngumdlavuza wesikhumba. Kodwa uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho, uNkulunkulu uzowuphulukisa. Uyakukholwa na? Khona-ke kwamukele, uye ekhaya futhi uphile. Iba nokukholwa kuNkulunkulu. Uma ukholwa, kuthiwani ngawe? Uhlezi laphayana, indoda ehlezi ingibuka. Unenkathazo yesisu mnumzane, indoda egqoke iyembe elimhlophe, izinwele ezilula. Ngabe unalo ikhadi lomkhuleko na? Awunalo ikhadi lomkhuleko? Angikwazi. Ngiyakwazi na? Kodwa ubuhlezi lapho ukhuleka. Unesimo sokudumba kwesisu sakho, okudlayo kumuncu wesiswini sakho. Hamba uyodla ihembega, uJesu Kristu uyakusindisa. Amen. ngikhosela inselelo ukukholwa kwakho ukuba ukholwe. Ohlezi khona emuva lapho wesibili kusukela ekugcineni ehlushwa umdlavuza. Awu, unalo ikhadi lomkhuleko na? Awunalo na? Awudingi ukuba ube nalo. UJesu Kristu yakusindisa. Hamba uye ekhaya futhi ukukholwe. Uma ungeke ukungabaze, ungaba nakho. Ucabangani ninikazi na? Uyafuna ukuyodla isidlo sakho sakusihla na? Ngesikhathi esifanayo leyo ndoda iphulukisiwe ngenkathazo yesisu. Ube nokufanayo, hamba ngendlela yakho, uthokoze, udle futhi ujabule. Ayibongwe Nkosi. Ucabangani mnumzane, uyakholwa ukuthi uphulukisiwe na? Hamba usuke emsamo, umemeze udumise uNkulunkulu. Ubukhona bakhe bulapha. Inkosi uJesu indodana kaNkulunkulu ayifile ulapha. Unguye izolo namuhla naphakade. Niyamthanda na? Niyamkholwa na? Mangaki amakholwa elilapha na? IBhayibheli lathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Baya kubeka izandla phezu kwabagulayo, baya kusinda. Bekani izandla zenu phezu komunye nomunye khonake. Uma uKristu egcine isithembiso sakhe ngendlela eyodwa, usigcina ngazo zonke izindlela. Bekani izandla zenu phezu komunye nomunye, sisakhuleka. Nkosi uNkulunkulu, egameni lenkosi uJesu, ngiyala ukuthi onke amandla amademoni adedele laba bantu. Uma Sathane wehluliwe, bayeke bahambe egameni lenkosi uJesu. Phakamani futhi nimnike udumo kuwo wonke umuntu.